Vile unanipenda mi umenitilia dawa Mwingine sioni mi Kwako ni mwisho nimefika Kwingine sitafuti Mapenzi yako si ya shilingi Wala haipimwi kwa ratili Nahisi kongoro Haigandishi moyo Where you go I follow Neema kutoka jadi Haulinganishi duniani Unastahili taji Yesu wangu tangu ni uko Uko nami nienda kukokote Wanijali wanifanya ntuli Meza mbele yao ni anali I'm in love with you I'm in love with you And I know that you love me too hey, yeah. Yesu I'm in love
I'm in love
Yesu I'm in love